yande joni no wittodi min tagui sappo joni nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta ndera ko e kibaruji men ni hande subaka dara jajir ka leydi Niger noni cheikh fedde chartoɓe ɓe leydi men Niger ɓe naati nder mortere ko hande e jango ɗum ɗo ɗo ko ƴewata lawal gol gomnati leydi men resi noni wakkati onɗon ni jaadi min Assoumana Sina o filake noni o ƴewi no fi o wontiri lawol hano durwo noni capanɗe nayyi e gooɓere noni de lamɗo jaɓɓino fittete jangol noni wuro maraɗi ɗum ɗo waɗini hano hooreɓe kawjuɓe filla sigila o holli wiide hano hunde fuu nane mbiyenni keerol hano ko hanndi wi eni jippinama werde hano hoɓɓe ɓe noni laabi joɗɗinama ko wernata ɓe yewtere men pindino ni hannde yecceta kon ɗo fewɓe watta filla durwo kon noni hooreɓe durwo holli wiide ni hara ko ƴewata laabi série a durwo noni bayle gon fun waɗaka hara ko ƴewatta durwo ko hitane rowani noni ko waɗa noni wuuro ano tila beeɗi tokkon min on nan pirtol haalaji dere kibaruji men kaɓiniɓe sappo e nayo bara goto hano goto ɗo mbiyenni halki noni loore gota wulama gota ɗo dilli dama noni ko tawra e malfa noni dow ɗum kam woni dimma hano tundirgol ko gaɗagol kega ñalowma noni ɗum ɗo ni ko siriyana hano himɓe seni noni wattaɓe winda hano inɗe himɓe dow talkuru wotte noni mo jaman ɗum ɗo mbiyenni wuuro esa noni e tagurza noni har ko ƴewata hano himɓe seniɓe noni kiloji capanɗe tati e wuuro sanam noni far ɓangguere takkol kerol maali habaru mo studio kalangu heɓi nder wuuro gon noon ni nder himɓe seniɓe ni iɓe hano celli hano alarba lasara fedde hokkoɓe hano habaru noon ni dow fi ndenaku e leydi Burkina hano andini AFP noon ni hippitere heyre gon waɗama nder région mo Arbinda nder mum ni ko ɓurta hano kaɓɓiniɓe sappo kam bara far yande jeego o noon ni fajiri hippitere ndeɗo waɗa kana noon ni har ko ƴewata ko ɓurta himɓe keme ɗiɗo kamɓe gari hippiti har ko ƴewata kaɓɓiniɓeɓe noon ni garɓe dow poporoji e loreji noon ni wakkati on ɗo ni moɓe goni iɓe hano hon noon ni woɓɓe hano wangi e himɓe wuroɓɓe noon ni ko ɗuɗal woɓɓe hano rewɓe noon ni hano perowɓe nder wuuro Arbinda noon ni hano dilli dama no fedde nane mbiyen ni wuddu hokkon habaru leydi France andini noonni ɗon ɗo ni har ko ƴewata hoorejo hano leydi Turk noonni Recep Tayyip noonni Erdogan andini hannden subana ko députéɓe leydi mum hano no wotoyto lewru janvier noonni laawol hokkowol leydi din hano lilda noonni kaɓɓiniɓe ko nanganta ɓiɓɓe leydi Libi noonni nanga durwiɗiɗde e sukaɓe Khalifa Haftar noonni ɗum ɗo har ko ƴewata hano mbiyen ni ko o watti yesso noonni nder andinore de subana o hokki hokkoɓe habaruji mo leydi France andinore de hoorejo leydi Turki hano andini o wi ɓe nangana har ko ƴewata hano duru diggo e neɗɗo fuu mbiyen ni murtanɗo hano maragal noonni ɗum ɗo nanga illa hano ɓe leyɗe larabuɓe nanganiɓe nane mbiyen ni leydi France nanganiɓe noonni ɗum ɗo har ko ƴewata mbiyen ni andinore de moɓe gondi kan woni général Haftar noonni ɗum ɗo ni fedde hano carɗoɓe ɓe leydi men Niger di naati nder murtere paddol golle hannden e jaango nder jajirka leydi Niger fedde saman noon ni wala nano holla mette mum noon ni dow laawol gol gomnati joɗɗini sey gaɗɗo hano mastere e tokoraji hano talkiɗi watta tewtewru ko talkuru mawnu ko hokkata laawol joomum golla hano golle série a noon ni wakkati on ɗon ni jaadi min Assoumana Sina o dekoyi guita noon ni to wuuro Juuju mo galluñemey noon ni no fi o wontiri nani ko o waddi
mi wari tefude laawol ko daaro higo ango tawaɗon garuwal kosom ñamay amma mi heɓay laawol gol ngam no woodi ƴamɗe gon ɗe laaɓinaka jina sey ni mi yaha mi warto altini keega mi nani imo faddi to ko mi heɓay iduma ɗundu
mi warana jaɓde talkuru am ɓi leydaku ɓe mbi tama alkamisa e mawde murtere no waɗan to sarɗotoɓe ɓen ɓe nemni kan sanne ngam mi yiɗana soƴƴitade loome ɗo yaade balɗe ɗiɗi ɓe ƴewodira waɗan demi muraduji amin ngam minen dani goni gomnanti
signe mi wari tefde amma iɓe tawa nder murtere sey mi yi'a mi yaha to mi reso ɗerol am ɓe kala nan kan demi wartoyta ɗum ɓurta dow balɗe ɗiɗi
papene katem ko de
derongal mu wadde fa mi kewa neddo nangado kasigo wi'a murtere wodi neddo juwa fato wodi wara hebay ko waddi dum gada ndiyam yoy mi warde
nala robon ne
sukabe ummatore nyenyube do fi kokkol habaru hano labdo nonni be puddanama kokkol andal handen der centre culturel americain nonni mo gallu nyemay ko watta ummatore kamben chapande tato be leydi men niger di gombe no andine nonni do fi kokkol habaru nonni ko be gatti yeso woni ibe gidi ummatore nonni anda hano sendo dira nonni har ko ce watta habaruji labdi di nonni edi hana gongaaji nonni wakkati on doni horejo hano sentia nonni fabi horejo centre culturel americain nonni mo gallu nyeme nane bien do del leydi niger o fantini jadimi rafika taher
c'est quoi le blogging responsable
dume woni gollal kokkol habaru lobbal dume woni gollal kokkol habaru do internet lobbal du komen gidi woni suka ummatore leydi perdira habaru gongaajo imo hana gongaajo balde joy tan kejata men pantinabe nobe perdira di amma men jaare yeso golle ekkintinol gol e pirtol koy har gadol tewteru chaka mabbe heba barjaari tati lewru me men kalan tato burbe nyenyal gan tati lewru me foto di roita inyaloma cingado gan kokkobe habaru jolbinane gada golle mumben der koy fedde apak e fedde jinga noni suka ummatore leydi kambe kawjoto filla cubaaki burbe nyenyalbe gambe barje burdo wawde ardangal kammen tefa
nous cherchons la qualité de un leader
nono ni ko watta hano lardube chapande jeego o kan woni himbe be ONG gon mo wuro gon woni wodi ni hano hokka andal nonni illa der lewru du dun do hano nafaka sukabe ummatore lardube non e bibbe mabbe nonni be komin mo agades nonni no der andal galbe kokete hano nyoli moddinol portable uji e ordinateur e ko nandi e mon nonni sani sale horejo golle hano fedde de fantini jadimin anise karim
himbe lardube non iri himbe beedu himbe non latibe gala bawde wadabe sanni hanabe wallirede dun du sabi ko min bi min garam min ballirabe min gadanabe ekkintinoji den min kebana be du ko be gadira golle mabbe handen ni de darama wadan tawrabe laru lasoyi tatu be min gadi anniya wallirde ko watta be cingi gollirde ko e mabbe be durwa be kejora ko e mabbe du ko min ardin der gaddol balla kadu ni woni mujjinde burnam
son de condition de vie de ces personnes là
min kejoto agades nini tawa bi en ni tawa do kan woni gallure arane nonni mo f dal nonni durwi diggo e choppinaaki e jaaye nonni do yaagoni hano chapande tati e go lewru desembre nonni hitane do edi e nogay nonni dun kan woni sembe hala der portal galbe gadi nyande asawe nonni der wuro gom do ardangal ni fedde hawjine e diam e labal nonni mo region on Abdoulaye Assaou ko nonni yewtidi e horejo kawjido e fi labal e diam nonni holli dabare hebo kan woni annuhayeje mabbe nonni yago dube idi e no gay nonni nani ko bi enni Adamu Idé holli
le choix de ce
wadi hore halaka suba gankamji woni no wade der adiji di leydi niger hoji din du fillala bal waddama hunde du non ko jewta leydi mede min koji adi far filla hebande mosala njaaki ladde soppino e njairi hunde non ko wartani nimbe mbowka gahande nimbe gonana nimbe milioji nogayi e didi ko watto du milioji sappo e nay gum funo tokiti njaaki ladde e njairi soppino se endari denne sadorma no mo gomnanti yidi hebande mosola do yaade dubi ujinaaji didi e no gay miden jidi du tawe dum accama tawa tawe njaaki e ladde soppino hanti
ngada waytaaki ni ki fedde durwobe leydi agades nonni wadi do rafi bawde ko yara tabe to durwo mo maradi hala chakiti kani kengani be kebi jaaki maradi fadde be jahatani nafama na yalduni horejo fedde den gada munni prefet mo wuro Arlit on o holli jadimin Moussa Mamman hitane hikkade be gaddanta hubaki gin agades
vous savez les moyens de
odon andi bawde heborta ko sangare mum min kabi ko min gadder miden mila du ko be tokkitito wadde dum fato min gartim jawdi din do no tefeta no hawre golleji di min tawda din min timminta ginam kanjum du woni no wade Allah du yettama on ji karu an jaru an himbe kan siriyama fa wodi durwo ben do cigilama no wodirim jonda du min dilida e mabbe non kon jimi lay ekintinol durwobe be miɗo watti hoolaare an sanne e maɓɓe. Woɗi du miɗen miila hikka nde Allah jaɓi min ngartiran taku bayki
raminele sabra gedes.
Nonnoon ni hara ko ƴewata fille durwogon ni hara ko ƴewata pelle durwoɓe leydi din fuu hannden no dooma nder wuro Maraɗi ngam durwo laawol 44 no fittete jaango hano juura noon ni no hoorejo kawjiiɗe e mbi'enni filla hano werne woɓɓe noon ni. O wi laabi kanuɗo hooƴe fuu hooƴama ngam wernugo hano hoɓɓe noon ni nder hoteliiji noon ni. Haruna Maydaba noon ni holli jaadimin Mohammed Mamman.
Au niveau de l'hébergement, nous avons
far jippinol nimɓe ɗon kaddi cuuɗi vila e nokkuje bernuɗe nimɓe ɗen fuu min kooƴi ɗum ngam jippinde werɓe amin. Min gaɗi ɗereji laabi fuu kanɗi du kooƴama far ndenagu. Warooɓe gaɗa durwoɓɓen puɗɗi warde illu kenga ndenne ko huɗɗini fuu ala lemum fuu no ɗon yehira no woɗiri. Amma ko woni hen ni min mbawta hokkude on dimma ko warta to durwo ngo. De min kooƴaniɓe cuuɗi ko heƴi illu jon o hokkoɓe habaru kay puɗɗi warde caggal maɓɓe du laamiɓe wuro ɓe régioji gon ngari ndene hande noon warooɓe gaɗa durwoɓe e durwoɓeɓen fuu gardata
diva do radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere FM zender
do radio gaskia lamba 98.9 toɓɓere 5 FM
Maraɗi do radio Sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere 1 FM Kyoto
do Bonfere Fuma lamba 99.9 FM studio
Kalangu. On jarama min garti der suudu hala non ni hano fijo durwo lawol 44 mo hitane 2019 hitane hikka de Maraɗi de wonde wadi non ni jango de fittete laabi Serie A durwo gonni hano hikka bayle fu woni wadaka non ni yuko sedi e rowani durwo gadango wuro Tilabiri non ni no horejo fedde den durwobe leydi men Niger di fini lit non ni o holli wiide hano hunde fu woni memaka har ko ƴewata filla fijo fina tawa mo leydi nen Niger. Nani ko Mohammed Mamman yewtidi e horejo on Malam Barka nani ko fantini
région Maradi jango no gay e jeddi décembre woni pilaki labi durwo lawal 44 abal dum fuddatam der lawal majjum wadi ko komiti cingado der leydi gam hakkilo e durwo ngom no yidi nimbe warobe gada durwobe be anda labi kawjidi filla durwo
le Niger c'est un pays de la lutte
leydi Niger no andirano gadol fijo durwo illa fil ajal kaden du gouverneur ube tawnobe der hawju filla region yiji redu leydi fu kokki gadol durwo go sembe ko wattago to ko wel himbe leydi fu de gonga du hunde fu ko wadete yaade yeso nyande gom sador nan nato on der mun nino sador maji didu no kani kebane mosola dundu gomnati woni no wada minen halfinabe filla hawju maggo du min jodaaki miden he bawda min fu ko watta mosola hebo fijo go beyda wadude darja leydi Niger no tawa der durwole gadetede du inde fedde CDAO sensad e fijoji francophone
au jeu de la francophonie
e lawal ngal laabi kawjiɗi filla durwo ɗi e tawra saɗorma fa ƴewtina moƴƴintina
c'est le même code que
laabi gooti cinganoɗi wakkati durwo tilbeeri gon laabi ɗiɗu ni gon no gollire e lawol gol du min gaɗi hawrina ƴewtinade dow wakkati keɓaɗo mo durwo fuu hani waɗude tilbeeri min keɓay fuu saɗornan gon misali mintaji joyi noon artirte gaɗa potiri mintaji ɗiɗi sey ɓe garta ɓe durwa mintaji joyi gon liɓaɓe ɓen kan en du mintaji tati keɓana kaden du ko himɓe kani paama camuɗo fuu kanko e didini ɓeydanta fedde mum dow wakkati o du himɓe fuu poti nder sigila o du min mbi'i ɗum waɗa ko watte fuu heɓa to yande 12 ñalowma watta fuu tawe durwo ko durwete fuu waɗama fa hanti durwoɓe ɓen jaaha potowa ngam siriyade wartoyde nde ni Allah waɗi saɗornan gon heɓake saɗornan mo keɓol mosol mum tawaka nder laabi ɗi min daren caka amin no waɗe ko mosol saɗornan ɗan heɓu min durwan du ko watta to ɗum nawnu fedde fuu ngam woɓɓe tokkan durwoɓe ɓen gara no amma anda ko sooma nder laabi ɗi nde ni ɓe jaɓay sey ɓe pamtini misali rawani dow boytali 14 gaɗaɗi ton nder durwo tilbeeri gon 12 ɗin fuu ƴewtintoɓe durwo gon kan en keɓi gonga boofi du no wawi warde he
neɗɗo
ɗo min darna ton habaruji min e fulfulde seyde lamɗo holli min jaango min gadda habaruji gom min jotnatuma seni mbiyenni kiirtento jaam hirti
diva do radio alternative
lamba 99.9 toɓɓere 1 FM zender
do radio gaskia lamba 98.9 toɓɓere 5 FM
Maraɗi do radio Sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere 1 FM Kyoto
do Bonfere Fuma lamba 99.9 FM studio Kalangu.